embedeni kanti thina nje soleni awe madlosi nakithi ngicela nisikhumbule osizini nisikhulule konke kube lula kulo mhlaba kukho lula akho ukuphumula mamsomi ntombi endala uthule nje uthini obaba bempela gabadele
Yeah.